kuzizidi na kupenda. Na wakitha nina kwenda, mimi ndi unaruni mwana kwenda. Na ikini chakwe tutugawane, leti chumba kidogo tubanane. Maneno ni ya nini tupishane, tusha penda na basi tuzikane. Napewa mapez na mashamsham, mwambie uyo ex mambo bambam. Akumbe mahaba matamtam, acha Mungu kutesa kwa zamzam. My baby, oh baby, mwana mita mwamita mwamba kositaki. We baby, my baby, mwana mita mwamita mwamba kositaki. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh, no time. No time, hakuna muda kupoteza hanyo. Oh baby wangu, mwezi unanivua kama samaki. Naona wivu, akusitaki. Jome niswe kamate, kamdomo mate, achoni kamate. Aya nimeishusha pressure, kila soka mami unanitesa. Ni kila kila siku kukesha, mamuda unashindwa kutosha. My baby, oh baby, mwana mita mamita mwamba kositaki. We baby, my baby, mwana mita mwamita mwena kona. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh, no time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza hanyo.